Tuna kipindi kirefu toka tumiti kidogo pia ni muda mrefu nafu na itafuta kwa tochi bado mweza kwa mgonjwa penzi lindo la manati mama o
kipata time jump nione mwenzio
mamilo
kipata time jump
mana
kama umea ama mimi mbona ningeelewa ungenambia kama upo saba miusuka ni ningeachia umenikosea my dear na umea undo kosa lile lile lilo kufanyia ndo maana ukunambia Ana, lakini mimi wangu ni miss hata kidogo.
Daddy,
Mose killing the vibes.
Mose, weka. Mose, chapa. Fari ni Montana wana kuchapa. Kibe, oya, hea, uha.
Uso Can Media. Good cool.
Yeah. Feeling vibes from Moses.